waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Maalin wanaagsan meel aad naga dhageysanaysaanba. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS oo idinka imanaysa istuudiyahayaga magaalada Melbourne. Maanta waa talaada, taariikhdu tahay 12kii August 2025. Magacaygu waa Cabdinuur Ismaaciil. Waxaan idin hayaa wararkii maanta ugu dooroona. Dhaqaalayahano ka soo kala jeeda hay'adaha maaliyadeed ee Australia ayaa ku midaysan saadaalintooda ah in uu Baanka Dhexe ee Australia uu maanta gelinka dambe hoos u dhigi doono dulsaarka lacagaha, iyagoo intaa ku sii daray in ay dhimiddu noqon doonto tii ugu dambeysay muddo dheer oo soo socota. Saacaddu marka ay tahay 2:00 duhurnimo ama galabnimo ee maanta oo Talaada ah ayaa baanku shaacin doonaa go'aankooda, waxaana la saadaalinayaa in ay eber dhibici 25% ka dhimaan heerka dulsaarka. 45 guri ama apartments ayaa laga dhisayaa magaalada Melbourne, kuwaas oo la sheegay inay yihiin nooca loo yaqaano social housing ama affordable accommodations. Guryahan ayaa qayb ka ah qorshe heer federaal ah oo ah guryo dhisidda, taas oo loo qoondeeyey lacag dhan $43 bilyan. Baadhayaasha dilalka dhimashada ayaa baadhaya dhimashada nin iyo haweenay maydkooda laga helay xalayto guri ku yaala magaalada Melbourne. Nin 34 ah ayay booliisku xireen, iyaga oo sheegay ilaa hadda in aanay jirin cid kale oo ay raadinayaan. 3 ka mid ah hoggaamiyeyaasha Australia ayaa toddobaadkan socdaal ku maraya wadamada Pacifica sida Papua New Guinea iyo Vanuatu, iyadoo ay dowladdu rabto in ay xoojiso xiriirka wadamada Pacifica. Ra'iisul wasaare ku xigeen Richard Marles ayaa magaalada Port Moresby shir kula leh ra'iisul wasaaraha waddankaas James Morabe iyo wasiirkiisa difaaca. Mr. Marles ayaa intaa kadib ku biiri doona Penny Wong, wasiirka arrimaha dibadda Australia, iyo wasiir Pat Conroy oo Vanuatu kula kulmi doona Jonathan Nepat, hogaamiyaha waddanka Vanuatu. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa 800 oo ciidana ugu yeeray magaalada madaxda Washington DC, isagoo oo awoodna u siiyey in ay la wareegaan ciidanka booliiska ee deegaanka. Madaxweynaha ayaa sheegay in uu wax ka qabanayo xaalad sharci la'aaneed oo haysa magaalada, isagoo isla markaa tibaaxay inuu sidoo kale dhowaan ciidamo u diri doono magaalada Chicago bila uun kadib markii uu magaalada Los Angeles 400 ciidan ah ku sii dhexdaayey. Ra'iisul wasaare Anthony Albanese ayaa mar kale ku celiyey in ay kooxda Hamas hubka dhigaan kadib markii uu si buuxda ugu dhawaaqay in uu Falastiin u aqoonsan doono dowlad. Mr. Albanese ayaa soo xigtay hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Penny Wong ee ahaa in aqoonsigu yahay mid ka mid ah tallaabooyinka lagu gaari karo xalka laba dowladood.
Well, we've made it very clear that Hamas has no role, and importantly as well the
aad baanu caddaynay buuri in aanay Hamas door yeelan doonin, iyadoo ay sidoo kalena ay muhiim ahayd in shirkii ay wada qabteen Sacuudi Arabiya iyo Faransiisku dhowr toddobaad ka hor laga soo saaray in ay Hamas hubka dhigto. Warkii maantana intaas ku dhan yahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.